Mombasa, wena wani ingeka, unga teki sate wa mina, uya kata takukir. Karamba, karamba Mombasa, ina na kupombeka, sika tombo zana wa mina, yena kachula kuna. Que pasa Mombasa? Do I mean?